Kufika katika nchi ya Moabu wakapatwa na shida tofauti.
But when they arrived in the land of Moab, they met other difficulties.
Mzee akakufa.
The husband Elimelech, he died.
Walikuwa na watoto wao wawili wa kiume.
And they had two sons with them.
Biblia inasema kama nao wakakufa.
But the Bible tells us that even the sons, they died as well.
Na Naomi akabaki ni mjane.
And Naomi remained as a widow.
Na Naomi alikuwa na wanzee wawili ambao wanaitwa Orpa na Ruth.
And she had two daughters-in-law, and they were named Orpah and Ruth.
Basi waume zao walipokufa.
And so that when Elimelech died and when their husbands died,
Naomi akawaambia wanzae ili waweze kurudi nyumbani kwao.
Naomi said that she wanted to return back to her homeland.
Sababu Naomi alikuwa ameona shida tofauti zitakuja kuwakumba au kuwapata.
Because Naomi saw that there were other problems in Moab.
And akawaambia rudi nyumbani kwenu kwa familia zenu ili muweze kukaa huko.
And so Orpah and Ruth initially had joined her on this journey, but Naomi saw that they were going to meet other difficulties when they arrived in Jerusalem. So Naomi urged her daughters-in-law to return back to Moab, to the land that they were from.
Naomi akawaambia, mimi nimepatwa na shida mingi.
Naomi told them, I have had many bitter things in my life.
Sitaki mukae na mimi tena.
I don't want you to remain with me any longer.
Wakasema kama tutabaki pamoja nawe.
But they said, no, we're going to remain with you.
Hawakujali matatizo ambayo watakuja kupata.
We're not going to leave you alone in your troubles.
Akawasi ili waweze kurudi nyumbani kwao.
They said that they would not return back to their home.
Lakini Orpa akakubali akarudi nyumbani.
But later Orpah agreed after Naomi urged her to, and she returned back to her home of Moab.
Lakini Ruth akasema kama nitakuwa pamoja nawe.
But Ruth said, no, I will remain together with you.
Kuna maneno mazuri sana ambayo Ruth amesema hapa.
These are very good words, very joyful words, very weighty words that Ruth said to her in this moment.
Alimwambia Naomi usinisii kurudi nyumbani kwetu.
And she said, Naomi, do not urge me to return back to my homeland.
Sababu mimi nitaambatana nawe.
Because I am going to remain with you.
Akasema kama uendapo nitaenda.
She said, where you go, I am going to go also.
Na kwenye utakaa na mimi nitakaa.
And where you live, I will live.
Watu wako ni watu wangu.
Your people will be my people.
Inchi yako ni inchi yangu.
Your land will be my land.
Utakapo kufa na mimi nitakufa hapo.
And wherever you go and die, I'm going to go die there too.
Na nitazikwa hapo hapo.
And I will be buried there.
Hayo maneno ni maneno mazuri ya kuambatana na Naomi.
These are very good words that Ruth said to Naomi to stay with her, to join with her.
Kuna mara sisi kama Wakristo.
There are times that us as Christians,
tunapopata na shida tofauti,
we can have other types of troubles.
Lakini inatuhusu tuwe na decision nzuri katika mambo hayo.
But it's good for us to think about Ruth's decision and to take a similar and to make a similar type of decision.
Uyu mama anayeitwa Ruth amekuwa kama mfano mzuri.
Ruth gives us a good example.
Umeweza ukapatwa na shida tofauti katika nyumbani kwako au katika shida zingine.
In our lives we can meet many problems in our homes, outside of our homes and other places.
Unaweza ulikuwa wewe uko mkimbizi.
And you even can feel like a refugee.
Unaweza wewe ulikuwa hauna kazi.
You can have difficulty looking for work.
Unaweza ukapata na shida haukukua na pesa fulani.
And you can have trouble, you can have financial difficulties.
Lakini Naomi, lakini Ruth hakuangalia shida hizo.
But Ruth didn't let these troubles stop her.
Yeye ameamua vizuri.
Ruth made a good decision.
Ninakuomba kama wewe Mkristo uamue vizuri.
And it's important for us as Christians to reflect on her decision and to also take a similarly good decisions.
Katika shida zote.
In all of the troubles that we can face.
Inatupasa tuwe na uvumilivu.
It is good for us to persevere and to endure.
Ninamkumbuka mtumishi wa Mungu Yobu.
It reminds me of another servant of God, Job.
Naye ni mfano mzuri katika uvumilivu.
And this is another good example that we have of perseverance and endurance.
Wakati alipopatwa na shida, mali yake na watoto wake, hata na mwili wake, akakosa.
Job, when he had difficulties, he lost all his money, he lost his family, and his body was afflicted.
Wakamtuma watu watatu ili waje wamwambie kama amekosea Mungu.
And people came to him, many people, three people came to him and told him that you must have sinned, you must have turned against God.
Wakamwambia hakuna mtu anaweza kupatwa na shida na inafaa umemkosea Mungu mahali fulani.
They told him that there is no way that someone could have the difficulties that you do if they had remained righteous and faithful to God.
Biblia inasema kama,
the Bible says that
Yobu akainama,
that Job, that he bowed down,
akainuka,
and he looked up,
akawaambia,
and he told them,
ninajua kama mtetezi wangu anaishi.
I know that my advocate lives.
Na siku moja nitamuona katika macho yangu.
And one day I will see him with my own eyes.
Sijali na mwili wangu au na kupoteza vitu vyangu.
I know that my body is afflicted and maybe I can lose even other things.
Nina matumaini kama nitamuona Mungu wangu.
But I have hope and I have faith that I will see my God.
Inatufaa kama sisi wa Kristo tuwe na maamuzi kama alivyosema Yobu.
And for us as Christians, it's important that we can persevere in the same way that Job did and to have a similar response as to what Job had.
Bwana asifiwe sana.
God be praised.
Basi tunaendelea na historia yetu tunayosoma.
So now we're going to continue in the story that we've read together.
Kwa hiyo, Ruthi akaenda pamoja na Naomi, wakaenda wakarudi nchi ya Yerusalemu.
So Ruth accompanied Naomi back to Naomi's country, back to her land of Jerusalem.
Sababu wamesikia kama Mungu amewatendea vema na njaa ikamalizika katika Yerusalemu.
Because they had heard that God had been good to Jerusalem and that the famine had ended there.
Walipofika katika nchi ya Yerusalemu,
and when they arrived in Jerusalem,
walikuwa wamepoteza baba na watoto huko katika nchi ya Yuda.
They had still lost their husbands as they had arrived back in Judah.
Watu wakamuuliza Naomi habari ambazo zimempata.
And people asked Naomi when she arrived and she came back, they asked her, like, how are you? How are things?
Naomi akawajibu, msiniite Naomi tena sababu nimekuwa na uchungu mwingi.
And Naomi said, don't call me Naomi anymore because I have had a very bitter life.
Mimi ni mtu wa uchungu, si mtu wa upendo tena.
I am a person of bitterness and sorrow. I am not a person of love because Naomi means love.
Na walikuwa katika hali mbaya sana sababu hawakukua na chakula. Walikuwa katika hali sio nzuri sababu hawakukua na chakula.
And they were in bad conditions because they didn't have things to eat.
Ruth akamuomba Naomi, acha niende katika mashamba, ni wanapovuna mashamba nitaenda nikilogota yale ambayo yamebaki.
And so Ruth said to Naomi, let me go and let me harvest in the fields. Let me gather the leftover grains behind the harvesters who have passed before.
Basi Ruth akaenda katika shamba akawafuata wavunaji ili aweze kupata chakula watakapokula.
So Ruth went to the fields, and she followed behind the harvesters in order to gather the food that they had left behind.
Alipokuwa shamba, akamuona mtu ambaye tumesoma katika Biblia anayeitwa Boazi wa nchi ya Yerusalemu.
And while Ruth was in the fields, she met someone who we read about in the Bible. His name is Boaz, who was also from the land of Judah. She met Boaz when she was harvesting and gleaning in these fields.
Na Boaz akawauliza watumishi wake, basi huyu ninapomuona ni nani?
And Boaz turned to the other servant girls and the other people who were working in the fields, and he asked, who is this young woman?
Ule ambaye alikuwa ni kiongozi wa watumishi akamjibu, huyu anaitwa Ruth.
And the foreman of the harvesters in the field told him that this young woman, her name is Ruth.
Ni yule ambaye ametoka katika nchi ya Moabu, amekuja na Naomi.
This is the one who has left the land of Moab and who has returned back here with Naomi.
Na Biblia imesema katika kitabu hiki.
And the Bible tells us in this book of Ruth.
Boazi akamwambia Ruth.
Boaz told Ruth.
Tangu leo usiende katika shamba ingine.
From today, don't go to another field.
Wewe utakuwa ukikuwa pamoja na watumishi wangu.
You will come back here and you will work together with my servants here in my field.
Na ninawaomba watumishi wangu wasikuguse au wasitende jambo lolote juu yako.
And I will tell the other harvesters here not to touch you, not to harm you, but to welcome you.
Na ukiwa na kiu, enda katika mitungi yangu ukunywe maji.
And if you are thirsty, go and go and drink from the water jars that my servants have prepared.
Na utapata chakula ili uweze kuenda muweze kula na mama yako Naomi.
And you can gather the food here and you can bring it back to your mother-in-law Naomi.
Basi Biblia inasema kama Ruth akaanguka chini.
And the Bible tells us that Ruth fell down. She bowed down.
Akamuuliza, sababu gani nimepata baraka kupitia kwako?
And she asked, how is it that I have had this blessing that you are giving to me?
Na mimi ni mgeni katika nchi hii.
Because I am a foreigner in this land.
Boazi akamwambia, nimeelewa yale ambayo umetenda.
And Boaz said, I have heard about the things that you have done.
Nimeelewa historia yako kutoka katika nchi ya Moabu.
I have heard about your story and how you had to leave Moab.
Nimejua kama umewacha nchi yako na wazazi wako huko.
And I know that you left your land there and you left your parents there.
Na ukaamua kukuja Naomi.
And that you decided to come with Naomi.
Kwa hiyo,
therefore,
Mungu ambayo umemkimbilia wa Yerusalemu.
Therefore, the God who has allowed you to come and seek refuge in Jerusalem,
Mungu wa Israeli,
the God of Israel,
akubariki,
will bless you
na akutendee mema katika nchi hii,
and will show you kindness in this land.
Na mkono wa Mungu,
and the hands of God,
utaendelea kuwa pamoja nawe,
will continue to be with you. The presence of God will be with you.
Basi Biblia inasema kama,
so the Bible says,
Ruth akatoka akaenda kumpatia habari Naomi.
That Ruth left and she delivered the news to Naomi.
Na kutoka mahali hapo wakaenda kila siku wamepata chakula kutoka katika shamba la Boaz.
And told her that every day, and Naomi told her every day, go back and go back to the fields of Boaz.
Biblia hapa inataka kutufundisha nini?
So what does the Bible want to teach us?
Inataka kutufundisha juu ya kutenda mema ambapo Boaz amefanya kazi nzuri ya urafiki na kazi nzuri ya kutenda mema kutoka katika roho.
The Bible is telling us to follow the example that Boaz has set for us, who showed kindness to other people.
Inatufaa kama sisi wa Kristo.
And so it's important that for us as Christians,
tutaifuata mfano wa Boaz.
It's important for us to follow the example of Boaz.
Kuna mara watu wanakuja kwako ni yatima au ni wavulana au ni watu wanazo shida tofauti.
From time to time, many times people can come to where we live, they can come to us and they have problems of many different types.
Inafaa kama wewe Mkristo waweze kufaidika kutoka, waweze kupata baraka kutoka kwako.
And it's possible that for us as Christians, that we can be blessed by the people who come to us.
Kama mzee Boazi amewabariki Rusi na Naomi.
As Boaz also blessed Naomi and Ruth.
Na Biblia inasema kama tangu siku hizo Rusi ameenda akibarikiwa na hadi akapata watoto wengine.
And the Bible tells us that from this day forward, Ruth was blessed and she had other children.
Basi katika kumaliza kitabu hiki kinatuomba kama sisi wa Kristo tuweze kuwa na uvumilivu na kutenda mema katika maisha yetu.
So in closing, the Bible and the story is telling us to live with endurance and perseverance and to show kindness and goodness to the other people around us.
Na tuweze kuwa mfano katika kila jambo lolote na tuweze kutenda mema.
And so that we can be a good example in everything that we do in showing kindness and goodness to others.
Asante sana kwa kupokea neno la Mungu.
Thank you for receiving the word of God.
Amen.
Thank you, Lord Jesus. Also, welcome, brother and sister in Christ. You know, today is the first week of the month, and today we going to do communion. I and my wife in charge in this one. Okay. Yeah. So I read in English, and my wife read in Khmer. So I would like to know you to know about the day when betray what God said to His disciple. All right, so I'm going to read in the book of 1 Corinthians, chapter 11, verse 23 to verse 26. For I received from the Lord what I also handed unto you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke and said, "This is my body that is for you. Do this in the remembrance of me."